now.
Beef Joe.
Yeah.
On 16th. Talk to them. Afigirl. Mambo vipi buu wapa mzuka fuu yeah. Niko zangu nime chill meditate tu. What it da, what it do, can I come through? Nime misi venye, yani unanidu. I like the way you sing this song. When you cook and you roll yeah. Abara bing, abara boom. Toto soft as a doll. Numa lake, akipita utakoma mwendo wake yeah. Shida yake ni lazima ugeuke yeah. Mwendo wako ni lazima upasuke pa yeah. Amashala, yeah. Kaana pa ni bala. Jizia nivo ya, katapaka apada. Picha kwa mita, masupa star na master wanaka kwa kacha. Mapede jam tonyo mofu wana sarenda ba. She just a clap, clap, clap when she walk around. She just a clap, clap, clap when she walk around.
Yeah.
Shindu inapige makofi. Shindu inapige makofi. Shindu inapige makofi. Shindu inapige makofi.
Hapo ndipo wanatokwa na mate. Wanafanya kila mbinu wampate. Akipozi rangi ka chokolate. Akikupa chance mbona kitete. Bounce bounce mamilo. Umebeba la kilo. Punch bags mabisho. Wabaki kabu wako. I like the way she clap. She makes me never stop. This bus the way I drop. Ni kombwa hip and hop. She just a clap, clap, clap. Na mwachia na tip. And then cha chop, 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 chop. Before another trip. Mwendo singide Dodoma. Nyumbani ni wapi siweze kuhama. Kuna milima, mabonde, maziwa. Tuweze kufuga wanyama. She get it from her mama. Afrika girl, natural. Kwa afya ni salama.
Shindu inapige makofi. Shindu inapige makofi.
I like it.
Shindu inapige makofi. Shindu inapige makofi. Sigo inapige makofi.
Kwa afya ni salama.
Shindu inapiga makofi.
Afrika girl natural.
Shindu inapiga makofi.
Clap.
Shindu inapiga makofi. Siko napiga makofi. Siko napiga makofi. Siko napiga makofi. Siko
napiga makofi tafadhali.
Siko napiga makofi.
Frank Lebo one more time, again and again, baby.